waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wararka maantana waxaa ka mid a tirada doorashooyinka Mareykanka oo weli socota, iyadoo madaxweyne Donald Trump uu sheegay inay jiraan wax isdabamarin ku aadan codadka gobolka Victoriana maalintii toddobaad ayaan laga helin wax kays oo coronavirus ah. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale sheegay eedo aan sal iyo raad lahayn oo ku aadan saxnimada nidaamka doorashada ee dalkaasi. madaxweynaha ayaa mar kale ku celiyey eeda ah isdabamarin xagga codaynta ah. inkastoo ay weli ka socoto tirinta codadku gobollada la isku hayo, madaxweyne Donald Trump ayaa ku dhawaaqay inuu si sahlan ugu guuleystay doorashadii madaxweyne. natiijada doorashada ayaa ku xiran marka la dhammaystiro tirada codadka gobollada Arizona, Georgia, Nevada iyo Pennsylvania. shir jaraa'id oo dheeraa oo Mr. Trump uu qabtay ayuu ku sheegay inuu ka dacwooday qaladaad ka dhacay codadka boostada lagu soo diray oo uu ku tilmaamay mid aan xaq ahayn, isagoo wax caddaynaya in wax la isdaba mariyey aan soo bandhigin. waxa uu sheegay inuu ku farxay waxa uu ugu yeeray mawjado taageerayaal ah. weligay hore uma arag jacaylka, niyad wanaagga iyo qalbiga laysiiyey. dadku way ogyihiin waxa socda, way arkaan waxa socda, indhahooda ayay ku arkaan. waxaa jira arrimo lasoo bandhigi doona dhowaan. dacwooyin ayaanu geynay. waxaa la rabaa in la dhaco oo la xado doorashada. Joe Biden ayaa sii kordhiyey hogaaminta tirada codadka gobollada Nevada iyo Arizona. wuxuu sidoo kale yareeyey codadkii uu ka horeeyey Donald Trump ee gobollada Georgia iyo Pennsylvania. waxa uu sheegay Mr. Biden in isaga iyo ku-xigeenadiisa madaxweyne Kamala Harris ay kalsooni ku qabaan inay ugu dambeynta ku guuleysan doonaan doorashada.
We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners.
shaki noogama jiro marka cod tirinta la dhammeeyo in aniga iyo senatarada Harris aan ku guuleysanayno. waxaan rabnaa in qof walba uu isdejiyo. nidaamku wuu shaqaynayaa. tirinta waa la dhammaystirayaa. goor dhow ayaanu ogaan doonaa natiijada. marka waan idinkaga mahadcelinayaa in dhammaantiin aad dul qaadataan inta codka la tirinayo. Joe Gloria oo ah saraakiisha cod tirinta ayaa sheegay inay qaadeen tallaabooyin dheeraada oo lagu sugayo amniga shaqaalaha tirinaya doorashada ee deegaanka Clark County ee gobolka Nevada. in ka badan 63,000 oo cod ayaa weli la tirinayaa deegaankaasi, iyadoo natiijada ugu dambeysa la filayo Sabtida ama Axadda. Joe Biden ayaa hogaaminaya codadka deegaankaasi oo ay ku jirto magaalada weyn ee Las Vegas, isaga oo haysta 432,000 oo cod, halka Trump uu ka haysto 376,000 cod. Mr. Gloria ayaa sheegay walaaca amniga shaqaalaha doorashada in wax laga qabtay. waxaan ilaalinaynaa gawaarida soo galaysa goobta si aanu u hubino inay yihiin shaqaalaha yagii meeshana ammaankeeda aan sugno. marka hadda wax dhiba ma jiraan in shaqaaluhu dhismaha soo galaan ama ka baxaan, ammaankoodana uma baqayno. codadka inaan tirino ayaanu sii wadaynaa. cidna u ogolaan mayno inay joojiyaan waajibaadkeenna ah inaan codadkaasi tirino. hogaamiyaha mucaaradka dalkan Australia ee xisbiga Labourka Anthony Albanese ayaa sheegay in ra-iisul wasaare Scott Morrison looga baahan yahay inuu la xiriiro Donald Trump uuna ku boriyo inuu ixtiraamo nidaamka dimuqraadiyadda dalka Mareykanka. Mr. Albanese ayaa sheegay in Mr. Trump looga baahan yahay inuu joojiyo wiiqidda hay-adaha dimuqraadiga ee dalkaasi, isagoo waxyaalo been abuura markaasi keenaya. uuna u ogolaada, ayuu yiri, qof kasta oo ka codeeyay dalka Mareykanka in codkiisa si sharciya oo xaq ah loo tiriyo. wasiirka arrimaha gudaha Australia Peter Dutton ayaa sheegay in qofkii ugu horeeyey oo dacwo loogu soo oogo sharciga faragelinta shisheeye ay tahay arrin la xiriirta ilaalinta sharciga dalka. nin 65 jir ah oo reer Melbourne oo kasoo jeeda China iyo Vietnam, Di Sang Dong oo sidoo kale loo yaqaano Sunny, ayaa la horgeeyey maxkamad ku taala Melbourne isagoo lagu soo oogay dacwad la xiriirta dembi faragelin shisheeye. ninkan ayaa ah madaxa dalada ururada Chinese-ka ah ee gobolka Oceania sidoo kale wuxuu hore u ahaa musharax ka tirsan xisbiga Liberaalka. Ku-xigeenka taliyaha booliska federaalka Australia Ian McCartney ayaa sheegay inay tahay markii ugu horreysay oo qof lagu soo oogo dacwo la xiriirta dambiyo faragelin shisheeye, wixii ka dambeeyey markii baarlamaanku ansixiyey sharciga amniga qaranka 2018. Mr. Dutton ayaa Channel 9 u sheegay in ciddii jabisa sharciga amniga qaranka maxkamad la soo saarayo.
The investigation's been going on for 12 months and it's not the first instance where the task force has been.
Baaritaanku wuxuu socday muddo 12 bilood ah, mana aha markii uu horeysay oo cutubyo gaar ah oo ka tirsan booliska federaalka iyo hay'adaha sirdoonka gudaha ee ACO loo soo gaabiyo ay talaabo noocan oo kala qaadan. Kuwa kalena baaritaano ayaa lagu wadaa. Marka waa arrin sharciga iyo kala dambeynta lagu ilaalinaya, ayuu yiri Peter Dutton. Baaritaan lagu waday nidaamka karantiilka hoteelada ee gobolka Victoria ayaa kula taliyay gobolka inay isticmaalaan laba qaab oo cusub oo ah mid xarumaha hoteelada dadka lagu hayo oo la hagaajiyo iyo mid kale oo ah in dadka guryaha lagu karantiilo, gaar ahaan dadka dalka dibaddiisa ka soo noqonaya. Guddigan baaraya arrintan oo ay hogaaminaysay xaakimadda shaqada ka fariisatay la yiraahdo Jennifer Coates ayaa soo bandhigay 69 talooyina iyadoo ay ku qornaayeen warbixin hordhaca oo 84 page-ka koobnayd. Guddiga ayaa soo jeediyay in nidaamka mustaqbalka karantiilka ee gobolka laba loo kala qaybiyo, mid ku saleysan in dadka hoteelada lagu hayo iyo mid ku saleysan in guryaha lagu karantiilo, iyadoo ay jiraan baa la yiri nidaam saxa oo ah cidda ka mas-uulka ama wasaaradda ka mas-uulka nidaamkaasi si gaarana diiradda loo saarayo caafimaadka dadweynaha. Waxaa sidoo kale guddigu uu ku talinayaa in boolis ay joogaan 24 saacadoodba 7 maalmoodba goobaha ama hoteelada lagu karantiilo dadka. Waxayna sidoo kale warbixintu kula talinaysaa dowladda Victoria inay ka fakarto waxyaalaha elektroniga ee qalabka lagu ilaaliyo dadka socodkooda loo isticmaalo dadka guryaha lagu karantiilayo. Victoriana waxa ay gashay hal asbuuc oo aan laga helin hal kays oo coronavirus cidna aysan u geeriyoon cudurka. Wasaaradda caafimaadka iyo adeega bulshada ayaa qoraal ku sheegtay in celcelis ahaan 14 maalmood ee u dambeeyey kaysasku ay aad hoos ugu dhaceen oo gaareen 1.3. waxaa gobolka ka jira oo keliya ayaa leeyahay 2 case oo aan la aqoon halka ay ka soo bilowdeen, labaduna waa Melbourne gudaheeda. Qaybaha kale ee Victoriana kama jiraan wax kaysas hadda, waana markii ugu horreysay wixii ka dambeeyay Febraayo oo Victoria muddo asbuuc ah aan kaysas laga helin cidna u dhiman. Laakiin premierka gobolka Daniel Andrews ayaa ku celcelinaya in dagaalka lagula jiro caabuqan uusan dhammaan, isagoo sheegay in macluumaad dheeraada oo ku aadan khafiifinta xanibaadaha lagu dhawaaqi doono dhowaan. Gobolka New South Walesna waxa ay diiwaan gelisay 4 kays oo cusub oo gobolka gudihiisa la isugu gudbiyey 24 saacadood oo dambeysay. 5 kays ayaa sidoo kale laga helay dad dalka dibaddiisa ka soo laabtay oo hadda hoteela lagu karantiilay. Shacabka New South Wales ayaa hadda si xor ah ugu safri kara Tasmania kadib markii xadka loo furay markii ugu horreysay muddo 7 bilood ah. Shirkadda daawooyinka samaysa ee AstraZeneca la yiraahdo ayaa rajaynaysa inay soo bandhigi doonto talaal COVID-19 oo waxtara dhammaadka sanadkan. Madaxa shirkaddaasi Pascal Soriot ayaa sheegay inay kordhinayaan samaynta talaalka si ay u gaarsiiyaan 100 million oo qof bilowga Janaayo. Heshiis dhexmaray dowladda federaalka ee Australia iyo AstraZeneca iyo shirkad CSL la yiraahdo ayaa qorsheynaya in Melbourne lagu sameeyo in ka badan 30 million oo talaal sanadka soo socda. Saadaasha hawada Britta oo sebtiya magaalada Beth waa cadceed, Adelaide waa daruuro marka dambe qaadaya 12 bay gaarisa, Beth waa cadceed 29, Adelaide waa daruuro qaadaya 22, Melbourne waa daruuro iyo 15, magaalada Sydneyna waa roobab 19 bayna gaaraysaa, Brisbanena qayb ahaan waa daruur 27 ayayna gaaraysaa iyaduna. Halkii Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay eber 71 senti oo lacagta Mareykanka ah.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.